macho yetu ya kutana hapo mbona nikikugeukia nawe wageukia kwako mbona inanitosha hii lugha ya macho. If you don't care basi mimi nifute hii tatu baby pari ya macho ifilisiduka sijiwezi wahi moshi moto ujalifuka. Iva chini kuna makoko usidara umaji machafu na yonzi mamoto madevu konai ulisema namba yeah, unae mara unasomana yeah. Baby pari ya macho ifilisiduka sijiwezi wahimoshi moto ujalifuka.